Gachi, your godfather. See when I bend a kubem.
Gachi B.
Yoro mi yoro. Hit song. Yo my baby jobo. Hit song. Alamba, alamba. Hit song. Dampa kamoro. Hit song. Omi nai nai bele nilipe nisepe. Chibudia katoa mbagala. Hit song. Nani kama mama. Pistani bela. Human nature hakuna kulala. Basi mwambie aje. Tetema. Sugar, sukari, lamba tena. Maisha na muziki wakasema. Sponsor ni achie mayo wangu.
DJ, DJ, Brimton. Eburudia iligoma kama rington. Ya ukucha, washa ma sing song. Basi fanya unaripitiliwe.
Kona kitambi chawezana Taiye kota kama uwasama Bola mide, tende motibana Tamu wa janja, you my banana Kama unachuki vami wani
Wana unagere
Tanasha na dona
Wana unagere
Babantu kuwa juu
Wana unagere, kere, kere Wana unagere
Kanyagia, uno Chapa fimbo wasike miguno Wa Jerusalemu wakasema Kwani na waume
DJ, DJ, Brimton Eburudia iligoma kama rington Ya ukucha, washa ma sing song Basi fanya unaripitiliwe
Fanya unaripitiliwe
Hit song Hit song